soxna aysu muné yonentou bi néna won ñafaatu ñaga fa yalla seen borom fekk fa lañu defoon mu fay leen ko kon nak ku faatu bu leen jekk di wax ay sikkam ba dara ci mom bay leen ko rek wuy jina boromum boroma xam birum diko fay lam koy fay